tulikuwa pamoja lakini unasema ati mimi adui kwa nini sijui. I don't know why they are fighting me. I am an innocent man. I really do not know the reason they are beefing me. No, tena sina makosa. Fitina ya nini? Dada we, sina makosa. Fitina ya nini? Ndugu we, sina makosa. Fitina ya nini? Dada we, sina makosa. Fitina ya nini? Rafiki we, sina makosa. Kujua kama rafiki yangu wangeweza kuwa adui. Lakini sijali, Mungu atanibariki, nitafanya kazi zangu. Fitina yako itakuwa bahati, bahati yangu. Mambo bado taendelea na kazi milele na milele. Hata kama unasema mingi, mimi sijale. Bado ninapanda. I've been blessed, I've been touched, I love you so much. I will never surrender. Fitina ya nini? Dada we, sina makosa. Fitina ya nini? Bariki nitafanya kazi zangu. Fitina yako itakuwa bahati, bahati yangu. Mambo bado taendelea na kazi milele na milele. Hata kama unasema mingi, mimi sijale. Bado ninapanda. I've been blessed, I've been touched, I love me so much. I will never surrender. Fitina ya nini? Dada we, sina makosa. Fitina ya nini? Say man, I really do not know the reason they're beefing me, no. Then I see my boss.